Reka noneho tujye kuri igice cya nyuma cy'iki kiganiro, ahubwo ngira ngo tugitangirire kuri ririya perereza itahuka yakomeje gukora ku ifungwa rya Rushema. Nk'uko natangiye ikiganiro mbibabwira, abantu benshi baravuze bati se koko biriya birakwiriye kuvugwa? Itahuka yari ikwiriye kuvuga ngo Jeannette yanyoye urumogi, ngo Jeannette ni indaya? Ntabwo ibyo ari twege twabivuze. Twavuze abantu baduhaye amakuru, baduha amakuru yuko Rushema mu byazira ari amagambo yavuze, ndetse banavuga ko nyirasenge ari we muntu wa mbere wahumurije abana avuga ati ni ibigambo. Rushema rero ni muntu ki? Umubyara wa Kagame, ni umuntu wahawe imirimo y'ubwicanyi inshuro nyinshi, nawe ubwe atigeze ahakana, ndetse akaba ari asa n'uwabyishimiraga, ariko akaba afite ikibazo cy'uko ashobora kuba atiyumvamo First Lady Madame Jeannette. Akaba ari nayo mpamvu yaba yaravuze ibyo yavuze. Sibwo bwa mbere ngo yabivuga, kandi ngo yabivugaga na mbere hose, yari asanzwe abivuga, ariko yageze aho abibwira umuntu ujya kubivuga anamufata n'amajwi. Byavuzwe nande rero byagenze bite? Ngo byavuzwe n'uwitwa Alexandre Nzizera, kugira ngo yiyende hatagira ngo nabivuga ngo turaza kubivuga ari ugushaka gusa ngo propagande, ntabwo ari byo. Uwitwa Alexandre Nzizera bakoze description naho yabikoreye hose nuko byagenze, ibyo yenda atari ngombwa ko tubivuga byose, ariko yamufashe amajwi amubwira yuko igihugu cyishwe na Jeannette, yuko agiye kwangiza ko ari we ushuka ngo nyakubahwa His Excellency Kagame, ngo kandi kuva na kera ko atari umuntu uri serious. Ibyo rero uko nababwiye ntabwo ari twe twabivuze, ibi ni ibintu byavuzwe n'ababyumvise. Alexandre warirukanka jugujugu no kwa Dani Munyiza aramubwira ati ngwino nkumvisha ibintu Rushema yavugaga kuri madame. Babyumvise nta kindi cyakoze uretse kujya kumufata bakajya kumujugunya iwawa. Agezeyo yarahaguye baramugara nibwo bamujyanye Kanombe, nkuko mwakomeje kubikurikirana ahangaha kuri Radio Itahuka. Iby'amagambo rero nta bindi, ntimukomeze kuba ati se Radio Itahuka yabivuga ibi, ntabwo ariko tubivuga, ni amakuru baduha nkuko dusoma n'aya ngaya, ni nkuko tunavuze nayo basa nabo batugerekaho ibintu tutazi. Ntabwo umugambi wacu ari ugusebya madame w'umukuru w'igihugu, turavuga icyaba gifunze Rushema. Kuki se we atarashyikirizwa ubutabera nk'abandi bose? Kuki bataramujyana mu rukiko rwa gisirikare ngo tumubone bamurega ibyo byaha? Ni ukubera ko nta byaha birasa babivuga. Wajya kumujyana imbere se y'urukiko ukavuga ngo yaravuze ngo Jeannette ni indaya, ukajya kuvuga ngo yaravuze ngo Jeannette ni urumogi? None se bazajya gufata Nzizera bamushyira imbere y'urukiko ajye gutemanya? Ntabwo bizashoboka, kubera yuko bamukeneye kuzajya kuri kodinga n'abandi. Mu yandi magambo yavuze ko Jeannette ngo atangiye gupromotinga cyangwa se ngo kuzamura gutera ngo kuzamura mu ntera aba francophone, ngo yegezayo aba anglophone, kandi ko ibyo byose ari uko yaganjije ngo Kagame. Ibyo gihe ntabwo mbyizera, nta nubwo mbyemera. Ni hahandi bibananira bikunanira kugira ngo ufate responsabilité, ahubwo ugatangira gushakisha aho ugereka amakosa. None se umugani Jeannette niwe perezida? Jeannette niwe ujya kurahiza abantu? Niwe ushyira uyu n'uyu mu myanya runaka?